think through my days, I feel time has been sinking in the past. I need a second chance to last. You created me to be the best, I feel like I'm rising, like I'm winning. Nkulu nkulu wam, ngizi nihela uwe. Impilo izoba ngcono, mangizi sondeza uwe. Nkulu nkulu wam, ngizi nihela uwe. Impilo izoba ngcono, mangizi sondeza uwe. Nkulu nkulu wam, ngizi nihela uwe. Impilo izoba ngcono, mangizi sondeza uwe. Nkulu nkulu wam, ngizi nihela uwe. Impilo izoba ngcono, mangizi sondeza uwe.
Impilo izoba ngcono, mangizi sondeza uwe.